Negere nebe yawe zanye bimazija mashima muririmbire ndirimbo nsha yamashimwe n'icyubahiro niwe ubereye gushimwa. Ziva mashi muririmbire ndirimbo nsha yamashimwe n'icyubahiro niwe ubereye gushimwa. We waremye isi n'ijuru ntiwakira icyubahiro zanyi mi mazi ya.